Tebebaka panchi mukudigida abalala kupakasa veke sabera sa abete kaberaga competition ya money mamoto kanava honey eno generation eri funny linda tetunavera inibia febia kusinga guatamanyi kuyia ne mikwano jikupinga guatamanyi kubibia no nyakasho jakubimba mama mia mia watu wanaria si tunangaria tu mambo za dunia. Yeah, forget all your hurdles. Hey, hey, ha, ha. Nyaze green card, faba muzi banka card, no style avant-garde. J.O.B. on fire, say rhyme designer. Serial, lyrical lover, you discover there's no other.
Yaye, vikaye, boza everybody. Batu baba katwa na nange wenju. Yaye, no vikaye, boza everybody. Batu baba katwa na nange wenju.
Tebebaka panonya pesa za tata Natasha mamisho ni komishoni bile se division bile se collision ambition za kwekuwa time kulia santi kundi na mamasari peka la kasa tebana sako na tafari
yae vikari.